Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Noma kunzima ngizolikhipha ilobolo, ngizolikhipha ilobolo mina. Noma kunzima ngizolikhipha ilobolo, ngizolikhipha ilobolo mina. Angitshele wesisi ubani, uthi umntwana kabani, uthi umntwana kaRiba. Mina ngundwandwe umkhaju unxumalo. Ngiqala ukukubona wangichaza, kwaphela utshwala bonke ngiphathwa babhalaza. Ngifuna ukubona ubabazali uzala isiphalaphala, ngifuna ukhokha indleko cause ngiyakuthanda. My love for you will never fade away, will never fade. Inkomo ubala zigcwele ispike, Musa ukhala umama wasekhaya. Umshado uzothola ngizokufaka indandathu. Noma kunzima ngizaguqa ngithandaze, ngicele kumdali angivulele indlela. Ngithuma umalume bakhiphe ilobolo. Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Noma kunzima ngizolikhiphi lobolo, ngizolikhiphi lobolo mina. Noma kunzima ngizolikhiphi lobolo, ngizolikhiphi lobolo mina. Ngizobiza bomalume bazokhiphi lobolo. Wena ufune zingakhi inkomo, ungabizi nombolo. Ngithanda wena kuphela and I'm willing to be yours. I wanna make you happy baby, cause life is too short. Ngizokuphathise kweqanda, I don't want it to fall. Will you marry me baby, ngiguqe ngedolo. Ngibonga ama-blessings wakho ujuna nosiyabonga. Ushaye nge-spirit enkantini, say you take me to the top. Mina like God, me wa more na kuhanza. Stab diri umbeji pafa zera more. Asuwa kara ilu, shtrakande shtive umabela. Pele zapega la, I need you in my life. Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Ngiyathanda lengane kabani, angitshele wesisi ubani. Noma kunzima ngizolikhiphi ilobolo, ngizolikhiphi ilobolo mina. Noma kunzima ngizolikhiphi ilobolo, ngizolikhiphi ilobolo mina.
Light God, 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 God.